Shanky Supplier.com.
On the beat.
Ah, oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ah, Chimu Ali Paulo. Ah, fight a kid in a bar. Ah, Niki was a bamba na dusko Babylon. Nipo mzuri ni mani takufikia Tatasi na kwekea na juo tachugulia Antege mzuri we wapi ulipolukia Mani ya noma shoga mekutoa kwenye njia Usofate mabisho Ukije kune cheta nyumalo Na mimi so mchoyo dia Usichoke kola baby kipolo Fungilia Utakulishe kwa wazazi Iwazazi nyumbani Wakuone jiko lifochombo wakuone Na iko wazi Sijue zitabani We wachapensi walongele We siyo chula kulewa deireba Mesunza vingi lakini so kudaka We siyo chula kulewa deireba Umefunzo vingi lakini so kudanga Wajue wewe wakizanzibari 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 ya Na penzi retu marasha pwani Marasha pwani Marasha pwani ya Wajue wewe wakizanzibari 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 ya Na penzi retu marasha pwani Marasha pwani Marasha pwani ya Mpado sari solo Kishe puso mari ivo Tuwazi kukwache nyumbani mlembo Najua unanijari ivo Nikumpatie kwenye shida na razikio Mashoga sako wasije kushika sikio Na penzile towa wezi kushindana naro Haja iwe ivo Na isiwe ivo Na uliza nita kuacha vipu Nime kupenda vipu Nita kuacha vipu Nime kupenda vipu Ya nita kuacha vipu Nime kupenda vipu Nita kuacha vipu Nime kupenda vipu Jamani wasidipu pako Mata ya kanyaga miwaya wasidipu pako Jue wamedipu fire Wajue wewe wakizanzibari 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 ya Na penzi retu marasha pwani Marasha pwani Marasha pwani ya Wajue wewe wakizanzibari 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 ya Na penzi retu marasha pwani Marasha pwani Marasha pwani ya Azari hapo Mwenda mani sikila sikila kasiki ya msondo Meshika chini kabinu wa mblongo Uyo singila singila kasiki ya msondo Chula meshika chini kabinu wa mblongo Kama unafujua kaonyesha ufundi Ufundi wa kongwe Kaonyesha ufundi Ufundi wa kongwe Twende kaonyesha ufundi Ufundi wa kongwe Kaonyesha ufoo Ufundi wa kongwe Atari hapo Ipikisa minyama kabufalo kario ilo Izungusha minyama kariando Kariando Izungusha mabibo kariako Mamba yo, hawachula wana mamba kibongo Achimu alipaulo Afaita kine napa Anakubali sana meneja mkumbanke Amkumbanke Amsalimia sana meneja mpapi Watoto mananyamala, watoto watandare, watoto wamadimo Watoto wamansese, nisalimieni sana watoto mbagala Watoto wakigia mponi Nisalimieni sana watoto wachanika Wapi dereva mkoa Anakubali sana mwanangu kiponza Akiponza Amsalimie sana panya boke Panya boke chula 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 Taratibu chula Imeisha iyo
Webuliwe